Kuntre ne akwam, adanten, ejase, ene chidom, adeshimama mesimwemu. Munya bema bakupe ene kase, midin edi kwa amicheyi. Aka akrebi, na gana abako semini bi asore. Neneno, yebe hestoja amemua aba omeimu, ifri se, ubruni edi yemfa hundi eshe yensem, ebesi edonwa yeka emu asema, eye junfofono. Mese se, emofa dodo na esua empenyimfo bebere refifi bi ntimi manusi a nia wo de beka ho ana de a meyifi ma wo de bexe ne ma na etimi aboa me nyina de ato enwoma so na da bi mofa ne fa no okinkan a wo hu nia esi trodo mese se mo betwe me nia botete nyum ana se nyum dada baako ajiji ye ho tata. Sam Chayen se, Obroni ene Ghana didi intitimu wa afi apem ahan kono edusia July da edika pepe pepe, July 1st, 1960. Ena Obroni efri yome mukra, ama Ghana fonkwa ebu wa mumai. Na sada na ena Ghana yepe mu se, Ghana aye adeshemai anase Republic. Openyia udi kan di omampanyini wa Ghana ha sidi enyi na yinunu eyi osajefo Dr. Kwame Nkrumah atisem cheyen se owa Nkrumah di Ghana so emfin kono ansa na namamu no ebe wiye na edi ku elitu no ne ba ne sei ni yetu owa Kwame Nkrumah aban egui February 24th, 1966 sabre no no wodi Ghana so emfie nkrum dano na eye benada sada no na oru akwa menkoma etie ne nechi ekwa Vietnam kuru kasee Hanoi emu nechi ena ye ye ku editu oru akwa menkoma aban ediguye na wana no diku no enim ebi ene Lieutenant General E.K. Kutuka, General Ankra, Major General Otu na na police mu die ne wo IGP ani di ankasa ede Inspector General J.W.K. Hale ena bedi echire A.K. Deku ena brofu momuka nise oma intelligent advice ema yili tu urua kwa ame Nkrumah. Saku wedye ea soja fo ena polisi fu nyane kaboom edi tu urua kwa ame Nkrumah ifri adie eso. Wechire muse na Ghana dekawa abroche dudo enti obetu urua kwa ame Nkrumah aba enu egu. Yepiu na enyeme biti se Milo, Nido, Gary, any idea a boy Ghana, mu nipa, on a city name, no, than a boy iodine. Upe beat his milk, Nido, na, as a cosalite, tin, 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 and son, when you be at all. Beam so soda phony, a police phone, so one tad, no, and papa, and so, beam, fim, pimmy, no, near beans, and no, and answer the phone, dinner, so I would two, Ura, Kwame Nkrumah, Abino, a boy. Obedi, Abino. Otu won kuni din NLC National Liberation Council omani nyina ebogye won so so abetu uru Kwame Nkrumah aban eguo enam se Kwame Nkrumah ye kan enka bi nti wodi anigye buuse ebi miti se Ghana School of Journalism saa nipa na wo school mu no uru Kwame Nkrumah dom ba se omo enkuntia emrofo enfa won pen anase won twedia enkuntia emrofo no won na Kwame Nkrumah dom ba impu no Osoriti ya Kwame Nkrumah. Se ibiti se young pioneers ni adinyi na anu. Ura Kwame Nkrumah yitu yununu. Wan NJ. NLC baas wunu. obeyi nipa pimpim a owura nkoma ede won egu afiase nyinaa no yeyi won ede won esan akọ won efie afeso ye no National Liberation Council ayi twenty aka se NLC boja data edi ku no afi ene dan de pani behwe soja fo bomb ni pom sakese itu brani nyinaa de ahim wim enije eba paye enam se wetimi ayeku abuatoto ne mama oman nimu adwo sinse oru akwa me nkoma aban no ewo ho no nti odi ku no kikan wana no ne da no wontri anyi nki yetu won aban nagu nti Ghana ansemtwefo nyinaa to sa ku ni the abortive coup yenka the abortive coup ho asem kakra na yahye ebo ne mra bi se emrantia wo so gemu ekọ togo boda bia bi efe ozope ekọ tete ho ekyere wona wode etuo ene akode e small girl e de ba Ghana nti e de sa adwuma die nyina hye asoja fo mrantia mienu nsa Benjamin Atta no 27 years ene Lieutenant Moses Yeboa no nso 24 years ne adwuma die nyina hye won sa se won mwa na yenkyere wona wode etuo e small girl e de ba Ghana nti no na mrantia odo wano nyina ye 120 enu nti ano patututu ena ata frɛ mrantia nyina ka kyɛm se me ata me a me ye opanyi da mu nyina ama no a ya hye yen se yen kɔ zɔpɛ enkɔ tete hɔ enkɔ kyere wɔn a wɔde etuo ne akode asoma girl ɛde ba Ghana no yen kɔ zɔpɛ ye kɔ nkran ye kɔ yeku mrantia ne nyina tie no asopɛm ɛma wɔn nyina de wɔn ani kyerɛ nkran se wɔbɛyɛ ku atu kutuka ɛne ne mrantia no aban no agu ɛno nti ano papa no ata ɛkyɛ ɛkuo no mu ɛnan nti ata ɔno ɛfa ɛkuo baako ɛde w'ani kyerɛ osu castle sikan lieutenant ano ɔka ho ɛsɛ yɛ ɔsɛe poku ɔno nso n'ani kyerɛ broadcasting station a ɛnɛ yɛka no GBC anaasɛ GTV ɛno anɔpa tuutuutu no yɛboa ɛkɔ pie mu ɛwɔ Flagstaff House ɛhɔ ɛna ɔkɔtoo Ghana manpanyin a saa berɛ no ɔdi Ghana soɔ ɔwura kotoka nɔno ne di bɔani na ɔtimi no nti wɔtu etuo kum ɔwura kotoka ɛne n'aberanteɛ Sergeant Grusi a na ɔdi no akyie ata so kɔpie mu wɔ osu castle na ɔno ne di bɔani wɔnti hɔ deɛ wɔntimi na mmom castle gate pɛ na ɔbubuu ɛyɛ anɔpa nɔnkono kai na ɔtete mu wura broadcasting hɔ na wɔyɛ nkaebɔ anaasɛ announcement sɛ NLC a ɔwura kotoka ne mpanyinfoɔ daa no no yɛtu aban no agu me ata ɛne yɛboa yɛtu aban no agu yɛn aban na abɛdi soɔ nti ɔbɔ mpanyinfoɔ bi a ɔsisi sɛ wɔn nyinaa ɛka saa aban no ho ɔbɔ major general yaw asase sɛ ɔka wɔn ho ɔbɔ din bebree sɛ saa mpanyinfoɔ wei na ɛbɛdi Ghana soɔ saa bere no nti wɔyɛ nkaebɔ no yɛ anɔpa no ndu kai ɛne ɛsan te nkaebɔ foforɔ broadcasting so bio sɛ kuu na yɛboa ne ataeɛ no anyɛ yie ɛno nti yɛde wɔm kɔɔ tribuna atɛmmu a yɛde ma wɔm nyinaa ne sɛ yɛboa ɔnhunu wiase bio yɛbɛku no ata ɔnhunu wiase bio ɔno nso yɛbɛku no sikan lieutenant na ɔka wɔn yɛ ɔsɛe poku no so no yɛma no 30 years yɛntie sɛdeɛ atɛmmu no si kɔɔeɛ
Lieutenant Samuel Benjamin Atta.
Stop.
The tribunal sentenced you to death by firing squad. March him out. GH 601 Lieutenant Moses Yeboa.
Stop.
The tribunal sentenced you to death by firing squad. March him out. GH 976 second lieutenant Osepoku. The tribunal sentenced you to 30 years imprisonment of hard labor.
When in near a sea ɛwɔ 9th May 1967 ɛwɔ Bema Hall ɛwɔ Nkran. National Liberation Council a Ankara ne ne mpanyimfoɔ daa no no hwɛtoto nneɛma ma yɛgyaa amammuo no firi sogya aban mu ɛde ma Democratic Elected Candidate a ɛyɛ ɔpanyin K.A. Buzia ɛbɛdii ɔman no ɛso. Ɛhwɛ abusuafoɔ, bɛn ne sogya amammuo koraa a ɛdii kan ɛwɔ Ghana ha ɛho tɔfabɔ ɛna mede amammu no. Ma ɔgye die sɛ deɛ meyɛ firi mu deɛ aka mu biara no wo nso de bɛka ho na yɛtumi de ato moma so na daakye bi yɛn nanom bi fa na wɔkenkan a wɔahu nea ɛsii turodoo. Ɛberɛ kɔ n'anim no mede sogya amammuo nea aka nyinaa bɛba kɔpem sɛ dapɔn na a ɛdi anim a ɛyɛ dwumfoɔfo no ɛde mu kɛse paa ɛbɛbrɛ mu. Mede aseda ɛnikabea ɛrekɔ ma Dr. Adetwam Ado sɛ ɔboa me ɛwɔ nsɛm yi mu. Elder Alfred Osietso aseda ɛnkɔma no sɛ ɔno nso ɔde nyansa nimdeɛ ɛhyɛ ne ti nim ɛne wɔn nso a onya adagye ɛtieɛ. Onyankopɔn hyɛ yɛn nyinaa na ɔmmɔ yɛn ho ban kɔpem sɛ yɛsan bɛhyia mu ɛbio. Makramo.